olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua faalia e le komisi o mataupu ipuipuinga i lunga o le upenga tafa ilangi po o le e-safety commission. Le faonga ina se se nisi o fesa ota inga te le vavave po o fesa ota inga i lunga o le upenga fesa ota i. E tau lama lama masa waina ai si tangata. Ai meise lava i le va o lunga alii ma mafutanga fa o lunga alii ua te te a.
I was paralysed with fear. I couldn't answer my phone. I couldn't open my emails. I couldn't even go to my mailbox because I was scared of what abuse I was going to cop.
O le tamaita ilena o Emma e le olona swafamoni. I mo le report ilene e fiafi ua mātou whaingoa ina ia Emma. Na faalia e Emma lala mafutanga malona to alua na amata maila vai le teimi o talavou. Mai wai ina la nonofo, ma maua sa la whanau. Na ia faalia na amata i le teimina te te ai. Mai ia talo sanga ina se whaatununga mai le whaamasinonga e pui pui ai o ia malana whanau. Po se domestic violence order.
I applied for a domestic violence order against him. I got it. He was only allowed to call me and message me in relation to the children. But he wasn't. He was messaging me in relation to some really disgusting things, control, threatening to come to the house, even though he had a domestic violence order prohibiting him from doing that. So left me in fear, basically, that he was going to be waiting inside the house, even though the locks had changed, when I got home from work.
E manatu nisi, o sa wanga I tutonu o ainga, e nā o le whaau o lima, po o le fasi, e ao fi ai. I le whaau nunga lii, i le tamā, i le tina, po o mātua i le whanau. I le whaia le tūlā whono, o sā wanga i tutonu o ainga, e ao fi ai fo'i, ma le whaia o feusua inga whaamalosi. Le pule pule tutu, i tupe, ma whainga e ao fia I le taula malama, le whaasa aina o na whaia ni whai unga sa oloto a se tangata. I le ngata I lea, o le tao mia lea po o le nono atia o na sa oloto ngā. Na whaalia e Emma, wātili tele maonga onga nei sa wanga, ona o telefoni whaaveai, mamasini computers I ona pōnei.
The laws have to recognise that technology has changed the abuse and that everybody, magistrates, judges, police, child safety, needs to realise how dangerous technology is in the hands of an abuser.
E awhia I sā wanga nei, le te pu e I nā wata, e au noa ma se whaatanganga a se tangata, ma whaasara lawina nei ata I lunga o le upenga whesō o tai. Na sāu noa le komesina o mata upu I pui puinga I lunga o whesō o tainga te le vavave ma le upenga tawha I langi le e-safety commissioner le tamaitai o Julie Inman Grant. O nisi o whainga e pū lea whaamalo si ai, ma noa ti ai le saolotonga o se isi tangata.
When we think about how technology is actually infiltrating almost every aspect of our lives, including electronic toasters and refrigerators, we've seen things like the manipulation of home thermostats, lighting and smart TV systems, drones monitoring safe houses, and even cars programmed to stall the moment they drive more than 1 kilometer beyond their home. So there are really powerful ways to coerce, control, and surveil people through technology.
Le komisina mata upu I pui puinga I lunga o le upenga tawha I langi, ma whaasara launga po ofiso o ta inga te le vavave, le e-safety commissioner Julie Inman Grant. Na whaalia fo I le e-safety commissioner, toi toi lava o le afo tangata I le atunuu, e whea ngai ma nisa wanga whaapenei I se taimi o le soifuanga. E tele lava I nga whainai, le tupa o tamaitai ma le whanau. na ia tā ua o le fitu se fuluma o na tupu pasene o reporti i tangata a fia i sa wanga whaapenei i lunga o le upenga tawha i langi o le tūpā o teine matama i ta ei. Na saunua le whaatonu o le whaala putuputonga le National Women's Safety Alliance, Catherine Burney, ua iai maisi awala e whaiai tu ua inga ma whaamatalanga se se e a whainai le ingoa ta uleleia pe whaata sina inai se isi tangata ilunga o le upeanga feso o ta ei.
We need to understand digital native perceptions of safety within apps. That's not just specifically dating apps, but it's also looking at social media. You know, people have grown up putting their lives online, and that's a normal part of their existence. And they think that you can get trolling or negative comments has been normalized, if you will. And we need to understand how people perceive themselves to be safe before we have damage in real life and actual long-term damage from digital stalking, digital harassing, deep fakes. We need to understand what those perceptions of safety are.
Le whaatonu o le National Women's Safety Alliance, Catherine Burney. Ua whaalia le minisita o le matanga luenga o fesa o ta'inga le Communications Minister, Michelle Rowland, se polokalame mo pui puinga o sa wanga whaapenei ilunga o fesa o ta'inga te levavave ma le upenga o fesa o ta'inga. O le amawhaia ia whaala potuputonga o na talo sanga, mo se vaenga o le se fulu miliona tala ua whaanganga nei ele malotele mo nei polokalame po le nei whaa moe moe.
The scale and impact of tech-based abuse in Australia today is unacceptable, and the Albanese government is taking action to end this violence by addressing its root causes. This $10 million funding pool will help community organisations to develop innovative programs that empower women and stop perpetrators misusing technology as a weapon. These grants form part of our response to the National Plan to End Violence Against Women and Children, which highlights the role technology can play in perpetuating a range of serious harms.
Le faitawina o se whaamatalanga, mai le ministitaan matanga aduenga fesa o ta'inga I le malotele, Michelle Rowland. A o ea a fia, ini sa wanga I te tonu o le ainga, po o e si la fia, se tasi olo oa a fia I sa wanga I te tonu o le ainga. E mawhai ona mowa se fesoaswani pe a e telefoni I le tasivalu o o respect, tasivalu o o fitu tolu fitu, fitu tolu lua, tasivalu o o fitu tolu fitu, fitu tolu lua. Pe wala au I le lifeline, I le tasitolu, tasitasi, tasifa. Tasitolu, tasitasi, tasifa. Ia po o le leina mo whalevelave whafosei, ile o o o ole reporting of amao popoina e Giara Hain mole SBS news
like share mafaali so finangalo muli muli ile SBS Samoan ile Facebook